New Alamein on the
chart. Mama Hawa, mbona salima kanuna kapagawa, squeezy uzawa hakuna. Muzungu kevamia baikoko, wenye vibamia kule mwisho, katikatiki ya megandesho. Ukikosa inapaka piko, maka na madina kote nipo, chuki mafiti na mwisho kifo.
Chagiza, chagiza, chagiza,
wakipanga pangurua, tunguri nyanga weagua, kama kawanga pigadua. Kumbe ndembe ndembe, ndembe ndembe, kumbe ndembe ndembe. Nyodo zina mwisho, punguza maringo kipampura. Mwisho wetu kifo, punguza ujanja wa sungura. Kapandishe shetani uyo, pepo lake lipepewe na kanga.
Wakoja simuse liyo, wakibipu minapigia na twanga.
Kipanga pangurua, tunguri nyanga weagua, kama kawanga pigadua. Shindo bajeti, kizamani kanda kwa kaseti. Maungwano, danga ficha nyeti. Ngiri jifunike na koti, chili matomato masusi. Kujua na saya nini kufusi. Kumbe ndembe ndembe, ndembe ndembe, kumbe ndembe ndembe.
Thank you.